Tolimon hediyankobe tettube kataskaramon dande fulbe imorde Washington taskaram yonterejo komi woni kierno mo dumba ko ene wondi der filmaji kapantati aroji di hande tobere wotere kalten domum
to protect and defend
the constitution of the United States
the constitution of the United States
so help me God
so help me God
congratulations
e altine nogas leuru go aburu ujine didi enogas te jovi Donald Trump yeti wondore o woni horejo leidi chapande nai e jedi dabo daula jindentu di Amerika ko didabu mako ardago leidi ndi holno aduna o heblori dubi nai Donald Trump po kadi kasu dundaneru Washington fotoje horejo on mbailugol ngurundam jama lesti mako e ratagol tanibe be joga ki mba berewali saria mambien be joga ki deri engetoto taskagol dum e der filmaji garoji di enen e hobbe men teddube gila Albany New York fa Abidjan e Yola Nigeria
are kanko Trump ko fala ko be artu be ho o wi bon kara ko hore makko taw be nafata to be nafa hore do mi tanji ni no mi sita o taja yi fo
en jahan kadi Dakar ka dudal bawngal Chekanta Diop kedo den jiyande jangana kube ko fati e laamu Trump arten Amerika do nanen holno yaltiyankobe Afrika naabe habbori laamu hesungu
first abi popo mabitan hitande laamu herinde ka keron
border Next, I will direct all members of my cabinet.
Miami Raja Gorbe Gouvernement Ango. Ibirew Date Den Faf. Sino Chogel Ustor.
Bring down costs and prices.
Horejo Lady American chapande nai e jedi dabo fokintini la mumako e der dubi nai ngaroji di Donald Trump ardoto Lady Burndi e maunude e adunaru e bangyeji fagudu e larme dande fulbe no anni yi taskade e oje o gorkomo dubi chapande jedi di e jetati uren Donald Trump tonga li fokintingol e oje mambi en agenda mako o gila nyallal go abal makongal kala amu fa hewti hande o sifi dekereji kewdi no tawa e majji yaltugol Ameriki e mojobere aduna yankore daraninde cellal jama no wi'e OMS e darnugol kala balle Ameriki e leyde janane ko fati e de tobere sakkitinde mi yewtidi e Abdurrahman Bari e dawro yankejo jodido Abidjan kanyun e Dr Mahdi Abubakar Abba ardido departement gandal dawro kadudal maungal Modibo Adama mo Yola dun ko lesdi Nigeria be oki en diande mabbe e mum ko ka telephone mi yewtidi e mabbe goto goto
no andi ne pore don ko le arwe makko fi to wadu wano Biden wadiri no andi Amerika ti dubi do be departi ti dubi are kanko Trump ko fala ko be artu da o wi kon kara ko hore makko taw be nafata to be nafa ore go mitanji ni no mi sita o taja yi fo para ko taji rido o fi yo ndaru ti gidi go ko go wonu e mu wa ta kontinu de wona to le de onde de wa wa ta wallita de are ko mi jita bol fi dum no
de kere on no wi ko balde chapande jenay ha gouvernement Trump on yurnito anda holno jawle de wona e gollitirede Joni Kedoden Dr Mahdi Abubakar ardido departement gandal dawo kadudal maungal Modibo Adama dun ko e der Diola lesdi Nigeria
ayi halabi go darnan vallinde hokkata duniyaru bo lalle do bo trom heban miskila sosai ha duniyaru duddum nani ma America Allah wadi leddi marni jawdi marni bo perde vallugo amma kanko trom yoto holli o darnan vallinde gabaade je nyal e go o go hanyal de 90 to number 1 illa do ni America be horo mundi loran bawa duniya ngambo America do mari sembe ha duniya na dalila ko dume dalila valline di hokkata les e duniyaru on wadi be do yidi ndi dalila jawdi mari be jabata ngam kala mu asaha tapat a ikan mo America do ikan les dudu ha duniyaru ngambo be do valla to awari ha unge United Nations doni America on mari sembe totton ko de America mari sembe totton la ko dume sinangam America kayri le difere mari buri hokugo United Nations jodi duddum je walla duniyaru non non bondi do walla bana mi vi ma arande duniyaji duddum America do saha jawdi be balliti ra hanyaw digu asbitiji mabbe be gese mabbe be kujeji duddum ngam man to America darni do international relation wato harka America ha duniya gabaɗe loran bawo sobirabe leddi America duddum accan America ngam bo sobiragu do jongiti on be jodi di sahata to America wadi bannin to lesde man hosi bo yetta irin lesde China ko kuma Russia a hefti lesde do kambe on bananta rivals America ha duniya rusiyasa ngam man to America mabbiti lawol sedda je vieta volatile lesde fere kan bo be vie ballan lesde manni to ngam man lesde to do sobirago be umman diga be America hota ko be China ko hota lesa Russia to ayi jotta winya de 90 chaddu mo bawnya de 90 do loro bamta ngam bo to olari nya de 90 do wodi jawdi beddi halle sima ko benanta wawan o metata hokugo ma vallinde mai gabaɗaya wadi na America bo illa ha siyasa duniya gabaɗaya kuma vieta international diplomacy
Abdurrahman Bari okiyen bi olma e on alhali influence ma mbien ustagol daraja America
ate on di lady kai tawi amba ko lady jodi di dole harai no di ko be ya ta zone de influence on zone de influence ma do wa wa tamu acciti de di ta acciti mo o ni le de go ma de dole harai non to ma woni shi no ni ri si woni turki woni end woni le de bujoni no mari dole na tambe amri ko woni marbe dole donc si de acciti kabe wo yi feudu de tan ko be go arai lonto be do
so endari ka mejaje rendo ma e yewtereji ko yimbe woni fejjinde durbe no inna no gasaka dum do burta andinde ardibe afrique wondema hana ka be holora jawle janane e mana yo be mabbitan hore mabbe ko dum woni eboje ngam okugol lede mabbe polgal ko honno jettirda gol kongol
non ko dum onon lambe afrique doit famille de femme aduna ma on dole ma den kon doit de jogade ta sabor goddo ballal afrique lambe de doit famille de la goddo yi wata nokku god daro dato fi wiya o parle de l'Europe afrique et pour développement non wala ta leydi ndare depuis 1960 ude edo development kon ni na fi en tigi sima wadi do jama o der tikende muti na jama o der jama nde di dawa wata yobude di e ma wata yobude itangi ni Donald Trump so ari afriki no doa lambda de no doa ndarude tari ka Donald Trump munno o soto ye satende o lamu e andi ka tambe kai ko be lambi mira ko fi tigi tigi yo be golli golli lambi tari pe te ko yi gol be saburai kari je so jambe ma leji yo ar walli tobe wonande gandal wonande dare kari je wonande sécurité wonande défense ni fa wa wonde ni yo so jambe o yalti ni
docteur Mahdi Abubakar Nigeria no tawa e leide be Ameriki purata okude ballal e der adunaru hitande ujune didi e noga setati ko buri miliar goto dollar hitande yabbinde de woni ujune didi e noga e nayi ko heede millionaji temedde jeetati okki en ji andema engal lamdal ko fewti Nigeria
kala ndubu fu wato Nigeria do mari alaka be America boddum masil ko Allah jo'ini di Nigeria diga be kafin di 1960 warugo hande America don der leddi je latti o tasobira go be Nigeria masin to wodi habi matsala ni nyalde sedda be hebata jamanu soja en ngam man jondugo jode jambe America do bo do hokka Nigeria jawdi duddu Nigeria do heba vallitira hako shafi harka jinya asbitiji asbiti do be do wadda lekkiji benanta vallinde jawdi mahugo benanta wadugo lekki be kare kude alese asbiti Nigeria duddu do wara bo vallita hanyawndigo hala family planning do wara vallita bo ha hala nyawndigu HIV AIDS
wobbe no noddira dum nyawu sida
odo do pat America do wadda jodi duddum halleji Nigeria wallata hedi nyawndi gudo nonnon bo a crisis humanitarian crisis to wodi ha fitinaji wodi hande lesdi Nigeria cede America duddum do wara vallitira ha United States Aid Development pero vallita bo ha agriculture America do yerba jodi duddum be do soda kare vallinde je gese ko safi audi be kare awe aweji be kare remu gunge sa gaba de ngam heba hoitana bikoi Nigeria nenden do valla bo haidi makarantaji
dum woni cuudi jangirdi ma biyen lekkol
diga primary yawgo secondary do jodi duddum do wara vallitira heba iko heba jangirde je latti dole be biyata compulsory education do to do patto dari Nigeria nana dum habandu masil
e arma dem balle dari ada tamjini ka Nigeria feuta e leede godde e njubondire godde
to America darni chahudo Nigeria dole mum wada canja ra'ayimu dabita vallide ha fere to Nigeria ya dabudu vallide fere bo ngam man lallai jahar galma e be America vonnan so gabadaya ko Trump taskata wadugo do dum velata les Africa veles Asia wato les lori ba wa duniya ru gabadaya nan hebata ida wallet manata haje dokaji kanko shugaban kasar America kesun waddi do ngam man les dudum ha Africa heban matsala be mako nonon bo les dudum ha les Asia
ko do wonude en darnude yewtere nde mi weltani ki Abdourahmane Barry dawro yankejo jodi do Abidjan e kanko docteur Mahdi Abubakar Abba Gila Yola Lady Nigeria on fami yewtere men hande no hertinana fokitande laamu Donald Trump ka suudu daneru en heddoto Africton nanen jiande sukabe Senegal nabe
Mi jomon emon.
Wana mi ha lirini ngalamdal nauran en Dakar Seydou Nour Ba yahi ka dudal maungal Chekanta Diop o yewtidi e yoga e jangana ku beton be okki mi jomabe e holno be njiri laamu Donald Trump.
Ko fewti e gatto Donald Trump e laamu États-Unis hakillaaji fof jehi koy immigration manam ummotobe leede godde sabu yidde arde America
concernant l'immigration ina wawi waddum arate kadi
wodi ternu do ganda huuti dino no halino ternu do halno o wino lawje États-Unis os
Cheikh Omar Djeme woni ko master 2 e ko wite administration publique o midji ko Trump gatto gol mum ma wadan Afrique tiadele
je pense que
Gastugol Donald Trump e laamugo webata e bidde leedi men wonbe tagal leedi wonbe États-Unis ton e leedi mabbe baade da andi Donald Trump kanyum yida yide be don baade men goni koy habade bibbe men wonbe be ton te be ngala kaytaaji te kanko kala ko wi mo wat so wi kum ko malato ne wawi addande be tadele bidde huli hen seeda bidde sikki non bibbe leedi men wonbe ton ko mabben
Il y a de ton des cas de l'année de blocage pour voilà compliquer un peu.
Alassane Sow, woni ko hitan tatabiro science politique o meddi e yakare wonde Amerique et dawla Afrique ma jokkondirna moddi.
Mi yani ko musulman dum wonti ni ya certaines informations qui disent qu'il peut on va arrêter de les immigrés clandestins parce que quelque chose qui n'est pas légal. Là il y a wonde un certain nombre de problèmes. En tout cas c'est ce que je sais à propos de cela. Par relation entre les les États-Unis, je pense que ça peut influencer quelque chose.
Mbate ido mi joji fof ma won ko tentinta politique Donald Trump et no arti e lamu de dawla Amerika do e dubi seda ma gede de lap sed no ruba veu a fulfulte Dakar.
Komingi sa bari jodi do Abidjan. Aray Donald Trump jo inama
ita avant tout d'abord ko amiko american be ben o buri jodanade ara enen gon sen wallora may dum haray ara eno moddi kono ara en tanjina ki 100% wonde ma hi rompo away wallube afrika ndiaram
dande fulbe wonudon e hedaade do vewa dande america odon hedaade men kadi e do radioji dududi e der gure kewude mi yetti radioji gonnitidi amen fof so tabi ko joni hendi don taskaram o hande eden yewta ko fati e laamu hesu ameriki Donald Trump fokkintini laamu makko ida fun e der silmaji garoji di e yewtan ko fati e eboje holande dalle de dofta kisaliya
mi tawi tun oti andi o bonna fus e leydi nden himo jokki kasdina kaydinaji makko haray bana yowhudo
e yewtidan kadi e bibbe afrique jodi be amerika do be okkan en mi jo mabbe e dow yoga e eboje donald trump holno hore be adunaru jabbori e pellitande arane donald trump wano yaltugol ameriki e who noddirte dun mojobere aduna yankore kipunde fi cellal on nanan yoga e din kongudi e der silmaji garoji di
Diaspora.
Next, I will direct all members of the cabinet.
Miami Raja Gorbe Guverna Ango. You be able to then fast sino chogin ustor.
Bring down costs and prices.
Wano nanirdo ni Donald Trump no jettani Amerika na beben adi ustugol chogeli chipina duti golobe natugol janambe be wala maduwiembe ala haderi leidinding reugol bonondaji daningol hareji wano non milamdi suka be ido jodi be New York dunko hawa ba e Abu So yurube Mali e Senegal holno be haburi lamu Donald Trump e hino konguli mabe
Bana mon debbo Hawa Ba min ko New York City jodimi Donald Trump o arti kadi o wi mo walla yimbe hebde golle kala goddo e leedi ni andi no golle ciidiri o do sani webani ni hamni jun non o wi mo walla yimbe to dum benni o hali affaire diddal kisa American and taxes kala ne min golli won ko ta ete e kaliseje amen en batta dum e caisse gouvernement o wi mo usta dum sabula kalison heewi no feewi no feewi so dum kadi benni o hali hala cellal joni kay min fo min jodi min patta min ndara kala gondo do der leedi ni andi no safrade way tiddi sa ala assurance jonnon o wi o usta hen no feewi no feewi no feewi kala ko mbadda aduna sa ala cellal ko mere jogida
e merci beaucoup cherno vraiment no mbida ni président Donald Trump fuddima law makko hono le 20 janvier 2025 donc décision ji dio fuddi jettude re ganda hore ma min bi di yade makko kadi humanité o hore mum no foti yade makko ko woni o do agenda mo wadi arrêté c'est-à-dire ko fati e wala jandawo ko fati e debbati gorkati e ko nandi hen donc on agenda mo wadi arrêté wadde wiide hande kanko politique officiel mako o wadi reconnaître tan ko debbo e gorko ko heddi ko ebboji de ebbi ko faate dartinde hareji gonde aduna di ko faati hande guerre hakkunde Ukraine e Russie ko faati hakkunde Palestine Israel Hamas e nokuji kewdi aduna e hande ino jogi cadele kewde dum non so kanko président Donald Trump o ari o wi mo yidi dum darto mi sikki ko hunde mo jere quoi
so dum kadi benni no gandirdon ni lamdo leedi ni Donald Trump o nanata hun ko makko affaire Afrique jonne non ko mbaw en wadde ni ne wonbe do be njangen amen serie kollen mu mi len gandi huudeji mo feewi mi ni mbaawi golle kadi so dum benni kadi wada kulen kala ton jida afrika saatu jisu minje tuwa kwa weten min kulen mi chikata kami uriben huni fuf kono wana anon na ateni mapi kolen pi a ebe ngani ndo mine ni mene ngandi ndo surtu politik na ateni politik kolen pi ko min gandi numbao den walder debi onja rama onja minama
onani do hawa ba kanyun e abuso delegue abuso hebe jodi new york joni yewten ko fati e ebore nattugol janambe be ala deri leydi ndi donald trump serali no ujindo nattugol millionnaji janambe mi yewtidi e mamadou saliou so wowondirdo e nyaawoje ko fewti dan niyankobe mi adi landa demo holko firti neddo mo ala kaydi amerika do holko saria holno saria on sifori ben
awa neddo mo ala derol ameriki do ay wi ay angle undocumented no yai none jibui wana ardo kaleydi do visa makko lanna o ronka yaltude lending o lutta kaleyga o ronka landade kadi kaydi ma dum ardo jangol ma wana non dun don non no seedi e tawete do kaydi naji mun no e juude laamu ngum wana justice o ma do immigration on himo jokki kaydi naaji makko o do wi'ataake mo ala kaydi o do wi'ataake undocumented sharia no newna ni be wonugol ka lesdi do haa nyande sharia on inni men newni ya wondo ma ya yalto e joni misal si tawi be landike asile politique fattagol be landike fattagol be addanay be batakuru lettre be inna be men hendike ko landida fattagol kon meden newnamma wongol ka lesdi do ha nyande fidun don gasi on letter don holli arehimo ka lesdi do e hore sariya si tay o ti non visa ma kolani olandaki wontugol ga olandaki fatuye haray don woni mo alaka mala kaydi haray don woni undocumented
Muhammad Salisu so, motawata non ko ka kerol ona tiri ko alda e visa kono hara omo elawol sariya da ugol kaydi
bembe limetake e be ala kaydi sabuna be ari sariya on no wi'i a hana natirde ka kerol sina hara ko anewna na natugol ka kero kono sariya on kadi no inni sitawi a ari ka kerol alandike fattagol sariya on no newna ma ya ari ka kerol landira fattagol joon non ɓen arɓe naatiri ka keeroɓe fop ɓe naate tun e nder seeɗa ni ɓe lando fattagol ila kaɓe landi ɗon fattagol haray hiɓe hoore sariya haray ɓe innataake ɓe ala kaydi
hey, kono non deedi ɗuuɗuɓe kono non ɗum haɗata deedi ɗuuɗuɓe no taƴi sabu haalaji ko wona e sakiteede ko faati e fodore nattugol millionnaji yimɓe ko ardiɗo leydi ndin woni Donald Trump ƴettani amerikanaaɓe ɓen tippude e faamuma ko hombo nden eɓɓore huulani e ko holno laamu ngun eɓɓiri huwde nde
ko mi wiyata jama on watta hay e gooto reedu mum taƴu watta gooto reedu mum ɓendu kala taweteeɗo neɗɗo fof so tawi kaydinaaji makko no juuɗe juge ñaawoore ma kaydinaaji makko no juuɗe immigration wona yo hulu haray kanko tawaaka niini on do taho haray kanko tawaaka e wonaaɓe ɗaɓɓiteede ko homɓe ɓe huulani ko aranun ɗo taho ko bonnuɓe leydi ndin hara no annda no mari bone ɓen ɓe inni wo ko ɓe guluuji temeɗɗe jeɗɗi woɓe anndi fii maɓɓe ɗum ko min nanino yewta ɗum ko Tom Homan waɗaaɗo fii danndugol keeri ɗin o si wiye ɓen ɗon hiɓe mari kadi ko yaata million e temedere yimɓe wi'aaɓe yo yaltu lesɗi ndin tawa ɓe yaltaade e ko ɓeeɗo huulana taho
so tawi noon en darti kadi e baŋnge goɗɗe ɓiɓɓe leydi ɗuuɗuɓe no bambani nde eɓɓore nattugol janamɓe ɓe tawata no waɗude bonereeji tiiɗuɗi ka leydi ga warngooji jattuu e dolanɗe goɗɗe faa e naadugol dorogu eɗen mbaawi wiide Donald Trump no humii e jikke ɗuuɗuɓe eɗen baŋnge
jama on dun don hay hina votam be mo bentum jama on no wonane mo yo nangu wadbe bone je lende ko nattabe ben don ko yeso ben don be nangay be hay sitay be nattabe be jogotobe be accitabe jama on leydi din kadina baa makko e gon sengodon joni non enen gonga ko enen hal pula wieten kom mo bonna hula si tawi tun oti andi o bonna fus e leydi din himo jokki kasdina kaydinaaji makko hari inayo anayo hulo
ajarama Mamadou Salisu so en jokkan aynude holno de ebboje fof la torta e der lebbi ma mbiyen e der dubi ngaroji di ajarama ko dande fulbe wonudon e hedaade taskaram hertinaado ko mi woni cerno modumba hiden etaade taskagol holno aduna on hebilori dubi nayi garoji di e ley laamu hesu Donald Trump e gouvernement makko ko o saido tigi fewteten e tobbere ko faati e pellital yaltugol Ameriki e OMS fa e beydugol duete be dangol leede janane duuti duwani yoro mangara neldi en e jantore mum kereden
Donald Trump gardido Amerik woni koy habade leydele Europe. Europe do ko nonu be jiri ko ganduda ko dum don o yidi wadde fay e ko ummoto ko Europe ne nata e der leydu Amerik bare o wi dum don ko yobete ko e duwani leydete no fiwi.
Instead of going forward, the lady men will forget it. We will lay the god there and power lay the janane. Do it for you, the blue gun. We are going to be the lady men.
Citizens. For this purpose, we are establishing.
E mafutan e ore hesere si e mbaw artir de kala duti e sagalle konani en janani unna de nay en jawle
e kambele de l'Europe de non bimbi ko so be daraki be mayat by the Donald Trump yidi wi ko yabude François Bayrou kanyum woni premier ministre mo France kedo den François Bayrou e tele mawlo gondo do e leydi faransé wiyetende BFM TV ko Amerika di ko wadde woni ko hollude leydel Europe ko kambe burbe dole be njabube be munyube sendada ngonen neddo goto en dewbe do men en konta wonda ay dara adno non komandaro den no fiwi Donald Trump haadani don o mo fidi kadi usude ko Amerik tottatno fedde ka otoge nyabburi di e der aduno so wadi ko way nonu ne wawi addande aduno o chadele Musa Seydi jogi kala ko haboto nyabburi e der Senegal
petazino yalti OMS mojata leedele Afrique parce que OMS di heewi ko atta Afrique pour wallude e habde nyabburi ingando da yawi rabde yawi wadde yimbe be te OMS Said wada dum apar gandal gal ko tawbe ni jogi jawdi mo be badede dum din jawdi non ko buri hewde ko American be totte sodo kono non ganden ne nyabbuji di ngala frontiere COVID-19 o ko sin fodori kono wari ko yawti million yimbe wari dum ton America kono non America ko droit mako wada decide ne yaltat OMS so yalti to non africain be be ni poti tin nade ka en kari be bura jogade safara mabbe e juude mabbe
yoro mangara veowa fulful de paris
Eliankobe teddube ko dum wonno dande fulbe de yontere do e mbawi hedaade ma wien taskare hobbe men fa e bidbe lesde Afrika e horebe adunaru ko fati e ebboje laamu hesu Ameriki e horejo mun Donald Trump rombaaji hedaade taskaram o kame jaajerendo amen faaka site internet voafrique.com/fulfulde komi woni cierno modumba mi weltani ci Abdrahman Ba Lionel Gahima e Kila Williams ko kambe balliti lam no taskaram o hewtira on imorde Washington do rengo kidiri adi e yontere aroresi Allah jabi mido yelani on jam nokkala ka wondon yadunaru on jarama.